Zabbuli ey'ekikumi mu omwenda. Tosirika, ayi Katonda gwe ntendereza, kubanga akamwa k'ababi n'akamwa k'obulimba bakanjasamidde, boogedde nange n'olulimi olulimba. Era banneetooloola n'ebigambo eby'okukyawa, ne balwana nange awatali nsonga. Olw'okwagala kwange bafuuse balabe bange, naye nze nsaba. Era bansasudde obubi olw'obulungi n'okukyawa olw'okwagala kwange. Omusseeko omuntu omubi, omulaba ayimirirenga ku mukono gwo ogwa ddyo. Bw'asalirwa omusango, afulume nga gumusinze, era okusaba kwe kufuuke ekibi. Ennaku ze zibe entono, omulala ali obukulu bwe. Abaana be babe nga tebalina kitaabwe ne mukazi we nnamwandu. Abaana be babe mmomboze basabirizenga, banoonyenga emmere mu bifo byabwe ebyazika. Omunyazi atege byonna by'alina, baatamanyi banyageenyage emirimu gye. Anaamwongerangako ekisaamubule, anaasaasira abaana be nga tebalina kitaabwe naye abule. Ezzadde lye lizikirizibwe, mu mirembe egirijja amannya gaabwe gasangulibwe. Obutali butuukirivu bw'abajjajjaabe bujjukirwe eri Mukama, so ekibi kya nnyina kireme okusangulibwa. Bibeerenga mu maaso ga Mukama ennaku zonna, azikirize okujjukirwa kwabwe ku nsi. Kubanga teyajjukira kusaasira, naye n'ayigganya omuntu omwavu eyeetaaga, n'oyo eyalina omutima ogumenyese okubatta. Weewaawo yayagala okukolima ne kutuuka gy'ali, so teyasanyukira kusaba mukisa ne gumubawala. Era yayambala okukolima ng'ekyambalo kye, ne kuyingira mu nda ye ng'amazzi, era ng'amafuta mu magumba ge. Kubenga gy'ali ng'ekyambalo ky'ayambala, era kubenga ng'olukoba lwe yeesiba ennaku zonna. Eyo y'empeera ey'abalabe bange eva eri Mukama, n'abo aboogera obubi ku mmeeme yange. Naye olongoosa ebyange, ayi Katonda, Mukama, olw'erinnya lyo, kubanga okusaasira kwo kulungi, omponye, kubanga nze ndi mwavu, neetaaga, n'omutima gwange gufumitiddwa mu nda yange. Ŋŋendedde ddala ng'ekisiikirize bwe kiggwaawo, nkuŋŋunta ng'enzige, amaviivi gange ganafuwadde olw'okusiiba, n'omubiri gwange guweebuusa obutagejja. Era nfuuse ekivume gye bali, bwe bandaba, banyeenya omutwe gwabwe. Onnyambe, ayi Mukama Katonda wange, nkwegayiridde ondokole ng'okusaasira kwo bwe kuli. Balyoke bategeere ng'ogwo gwe mukono gwo, nga ggwe, Mukama, wakikola. Bo bakolime, naye ggwe ompa omukisa. Bwe baligolokoka, balikwatibwa ensonyi, naye omuddu wo alisanyuka. Abalabe bange bambale okuswazibwa, era beebikka ensonyi zaabwe ng'ekikunta. Neebazanga nnyo Mukama n'akamwa kange, weewaawo n'amutenderezanga mu kibiina, kubanga anaayimiriranga ku mukono ogwa ddyo ogw'omwavu okumulokola eri abo abasalira omusango emmeeme ye.